Yes, me, Cyprian Komba, and the Lamek. Okay, let's go. Tanzania, ninakupenda wangu moyo, unaumia Tanzania. Oh, Tanzania, jirekebisheni Tanzania. Oh, Tanzania, jirekebisheni Tanzania. Oh, Tanzania, jirekebisheni mambo yako, yananishinda mimwenzio, sina jibu mambo gani. Tunayafanya wa Tanzania, tutauawa, tunawaua, marubino kosa gani, wenzetu analo tunauwa, watoto wadogo kosa gani, oh, wanalo Tanzania, oh, oh, oh Tanzania, jirekebisheni Tanzania, oh, oh, oh Tanzania, jirekebisheni tunaondoa, ile amani iliyokuwa nchini kwetu tunapoteza, ile amani iliyokuwa nchini kwetu tutahesabikaje katika zile nchi za nje kama mwanzo Tanzania. Oh, oh, oh Tanzania, jirekebisheni Tanzania. Oh, oh, oh Tanzania, jirekebisheni mambo gani tunayafanya, tunaribu amani yetu wa Tanzania. Oh, oh, oh wa Tanzania, tujirekebishe wa Tanzania. Oh, oh, oh wa Tanzania, tujirekebishe mambo gani tunayafanya wa Tanzania. Oh, oh, oh wa Tanzania, tujirekebishe.